We mama we usinitowero mimi malaika. We mama we usinitowero mimi malaika. Kesho yangu anaijua Mungu, mimi malaika. Ndoto zangu sikatishewe mama yangu, mimi malaika. We mama we usinitowe roho, mimi malaika. We mama we usinitowe roho, mimi malaika.
Maria, Maria, mama ya, mama ya, mama ya, mama ya, mama ya, mama ya.
Usinitupe, usiniangushe kwa matope. Nikukumbushe ulikuwa kama msijisaulishe. Maisha ya badiriki, kinitoa utaongeza kipi? Kesho ntakusaidia, kesho ntakuwa mkubwa kwenye dunia. Futa machozi, unilee, unikuze, unifunze, nikutunze. Usinitoe usinitoe,
mama ya,
usinitoe,
mama ya,
usinitoe. Uwe mama we, we mama we, usinitoe roho, mimi malaika. We mama we, we mama we, usinitoe roho, mimi malaika.
Mama we, usinitoe roho, mimi malaika. We mama wewe, usinitoe roho, mimi malaika. Fikiria adhabu nyingine, mwanao na kuita mama. Miso mkosaji, siyo vidonge mama. Tofauti na wewe, atayenipenda na mama ni hurumie, nipeleke duniani. Usinitoe
mama ya,
usinitoe
mama ya,
usinitoe
mama ya,
usinitoe. Shina moyo, shina mama, ni mtoto wako, usimkufuru Rabana. Kisa mateso ya dunia tutapambana, usifike huko, inawezekana. Nino mkombozi wako mama.
We mama we,
mama,
usinitoe roho, mimi malaika.
Nino mkombozi wako mama.
We mama we,